Mpenzi wa roho yangu amenipa Mungu wa kufanana naye, wa kupendana naye. Mpenzi wa moyo wangu amenipa Mungu wa kufanana naye, wa kupendana naye. You're my love,
you're my love,
you're my sweet,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Waku fanana, waku pendana na.
Stand beside, que lucian, juganile.
Waku fanana, waku pendana na.
Tazama huu mzuri mpenzi wangu, uzuri wako, macho yako ni kama uwa likisha chanua, biharusi midomo yako yadondoza asali, asali na maziwa. Hakika umebarikiwa, wewe ndiye chemi chemi ya bustani yangu, kisima cha maji yangu wacha niogele, kisima changu mwenyewe. You're my love,
you're my love,
you're my sweet,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Wako fanana na, wako pendana na.
Stand beside, que lucian, juganile.
Wako fanana na,
safarini tufike wote, iwe wako daima, uwe wangu daima. Wewe ni mfupa wangu kati ya mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Nakupenda mwali wewe, nakupenda. You're my love,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Wako fanana,
stand beside, que lucian, juganile.